abu hurayra mo ne yonte dane won ku joy ngir ragal yalla mom do dug mu ko sawara ku mën ta delo saw ci batt ba man la fexé ba ko ke joy ngir ragal yalla dem sawara mu tek ci ne ku dem ci jihad ba pandub jihad ba solo ko itam nako wor ne mom bucc na ci saharu jahannam ndax yoy yar buñ bokku tafé dem ci jihad ba pandub jihad je solo la mën ta and ak saharu jahannam dila solo